Yesu yibaza ubuhuru
Praise Jesus, brethren.
musibye mutya mulinyira mukama waffe yesu
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Obulamu bugamba butya?
And how is your life?
Bulamu bulungi.
Is life good?
Mboliza ku neighbor.
Also ask your neighbor.
Mwagaliza ebisinga obulungi.
Wish them the best.
Ebiva eri Katonda kitaffe.
Which come from God the Father.
Mugambe kitaffe afaayo.
Tell them that the Father cares.
Kubanga atuwadde ekigambo eky'obulamu.
Because he has given us the word of life.
Tayinza okusinga wano okutuwa ebyawano bye twetaaga.
He not do much give us things of what we
need.
Which am a bit cheaper.
Kubanga ekigambo kiweebulamu.
But the word is the life.
Kyabugagga bungi nnyo.
It's much treasurable.
So kisinga nnyo ebintu byonna ebiyinza okugerageranyizika.
Far more than the things we can compare with.
Era ebirala byonna biriggwaawo.
And all the rest will pass away.
Ekigambo kya Katonda kiriggwaawo.
But the word of God will never pass away.
Kubanga akuwadde ekyo.
If he's given you that.
Kale kiki atayinza okuwa ekisinga obulungi ekirala.
What can he not give you which is better than that?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tumwebaza Mukama.
We thank him the Lord.
Atukoze obulungi.
He's done us good.
Era ne kankana atukunganyiza.
Right now he's gathered us.
Nga bwe yagamba omutukuvu bwe yannyonnyola mu Zabbuli.
The Holy Spirit explained in Psalms.
Tekiri mu muntu okulungamya ebigere bye.
Not in the person's right to guide their way.
Naye ebigere by'omutuukirivu.
But the feet of the righteous.
Binalungamizibwanga Mukama.
They will be led by the Lord.
Atulungamizza bulungi.
He's led us well.
Era tuzze okwogera okumutegeera.
We come to move on to understand him.
Yatunoonya mu kitabo kye.
And we look in his book.
Kye yatuwandikira ng'ezzadde
lye. Which he wrote to us as offspring.
Bw'atugamba ng'ayita mu Mwoyo Omutukuvu.
When he said to us through the Holy Spirit.
Mu Isaiah 3:16.
Isaiah 34:16.
Tunoonye mu kitabo kya Mukama tusome.
Look in the book of the Lord and read.
Kubanga akamwa ka Mukama ke kaalagira.
The mouth of the Lord commanded it.
Era Omwoyo Omutukuvu yakungaanya.
And the Holy Spirit gathered.
Byonna ebiri mu ggulu lyonna.
All what's in the entire heaven.
Ne waggulu w'eggulu.
And above the heaven.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tugenda kweyongera okulaba enkozesa za Satani.
We move on to see the schemes of the devil.
Eri Katonda n'eri ekkanisa ye.
Unto God and to his church.
Oba eri Katonda n'abantu
be. Unto God and to his people.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Tukyakomekkereza era nga tutandika.
We still winding up at the same time beginning.
Ebikolwa by'Omwoyo Omutukuvu.
The acts of the Holy Spirit.
Oba Omwoyo Omutukuvu n'ebikolwa by'obutuukirivu.
Or the Holy Spirit and his works of righteousness.
Natumwabula ku Mwoyo gwa Satani ebikolwa byago ebitali bya butuukirivu.
We are separated from the spirit of the devil and its works of unrighteousness.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ate nga mu kaseera ke kamu.
And at the same time.
Tukola introduction.
We are making an introduction.
Natuwanjula Kristo mutuufu n'ekkanisa ye.
We introduce the right Christ and his church.
Ne bakristo ab'obulimba n'amakanisa
gaabwe. And the false Christ and their churches.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Era ku kitundu kiri eky'ensolo ey'okuna.
And the aspect of the fourth beast.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ensolo ey'okuna.
The fourth beast.
Emanyiddwa nga Roman Empire.
Known as the Roman Empire.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tulina akagemero ke tugenda okwongera okulaba leero.
A sign we're going to move on to see today.
Engeri gye baakolamu ekifaananyi ky'ensolo.
How they made an image of the beast.
Roman Catholic.
The Roman Catholic.
Subura okufuga.
To be able to reign.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Olwalira akagemero ke tusinza okutunuulira.
The aspect we focused most on.
Jezebeli.
Jezebel.
Ayambazibwa ekifaananyi kya Maria.
He's clothed the image of Mary.
Okujja okufuga.
To come to reign.
Mu kifaananyi ky'ensolo.
In the image of the beast.
Roman Empire.
The Roman Empire.
Okitegedde bulungi.
Have you understood it?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Jezebel.
Jezebel.
Ayambazibwa ekifaananyi kya Maria.
Clothed the image of Mary.
Okujja okufuga mu kifaananyi ky'ensolo.
To come reign in the image of the beast.
Emanyiddwa nga Roman Catholic.
Known as the Roman Catholic.
Roman Catholic Church.
The Roman Catholic Church.
Ekifaananyi kya Roman Empire.
The image of the Roman Empire.
Yesu yebazibwe. Ogenda kukizuula baakikola batya.
You're going to discover how they did that.
Era oyongera okukakasa.
And you prove more.
N'okumanya ebyabaawo ebya ddala.
What realities happened.
Era Omwoyo gwa Satani gwayongera kukola gutya efujjo.
The spirit of the devil moved on to do how much stubbornness.
Okulwanisa ekkanisa. Kristo mutuufu n'ekkanisa ye. Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Omwoyo ogwo ngeri gye gwayongera okulwanisa Kristo mutuufu n'ekkanisa ye.
How the spirit moved to fight the Christ and his church.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Bwe tuba tutandika batugamba.
When we begin to tell us.
Mu Daniel sura eno ey'omusanvu.
In Daniel chapter 7.
Onyolabe mwesatu.
Verse 23.
Tugambiwe ebigambo bino.
We are told these words.
Daniel esura ya musanvu. Olunyiriri olwabiri mwesatu.
Daniel 7 verse 23.
N'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna eriba obwakabaka obw'okuna mu nsi obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna era buli lye ensi zonna era buli zisambirira era buli zimenyaamenya. N'amayembe ag'ekkumi n'amayembe age kumi mu bwakabaka obuliva bakabaka kumi abaligolokoka n'omulala alibaddirira aligolokoka naye talifaanana ng'owoolubereberye naye alijjawo bakabaka basatu era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo era alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka.
Yesu
yeebazibwa.
Ensolo eno ey'okuna gye tuzze tulaba akaseera kano. Obwakabaka bwa Sitaani. Omwoyo gwa
Sitaani.
N'ebikolwa byagwo ebitali bya
butuukirivu.
Nga bwalabibwa mu kimanyiddwa nga Roman Empire.
It was marked in what is known as the Roman Empire.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Naye twakiwulira.
But we heard.
Mu kubikulirwa 13.
In Revelation 13.
Nti ensolo eyo yafuna ekiwundu.
That beast got a wound.
Wabula mu kaseera k'okufuna ekiwundu.
But in the moment of getting a wound.
Ensolo eyo nga Roman Empire.
That beast has Roman Empire.
Omutwe ogw'ebyobufuzi.
The political head.
Wafuna ekiwundu ky'amaanyi.
Got a very serious wound.
Ekyekitala ky'ekigambo kya Katonda.
The wound of the sword of the word of God.
Mukama waffe Yesu.
That's the Lord Jesus.
N'abatume ng'omutume Paul.
And apostles like Apostle Paul.
Engeri gye yagenda ku kitebe wennyini.
How he went to its base.
N'agenda mu maaso okusimba enjiri ey'obulokozi.
He moved and planted the gospel of salvation.
Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
N'obutuukirivu bwayo.
And its righteousness.
Naye mu kulwana.
But in fighting each other,
as the beast
fought the church,
both
the gospel of salvation,
they
decided to make an image of the beast. That image,
Roman Catholic Church,
Roman Catholic Church,
you
cannot even think it's that rulership, for it's an image. The
empire.
Other is called the Roman Empire.
Roman
this one is called the Roman Catholic Church.
And
in Revelation 13, verse 15, they tell us, Revelation 13, verse 14.
N'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo. Ng'egamba abatuula ku nsi okukolera ensolo ekifaananyi erina ekiwundu eky'ekitala n'ebannamu.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Bagamba okukolayo ekifaananyi ky'ensolo
eri. They said to make the image of the other beast.
Eyafuna ekiwundu.
That which got a wound.
Yesu yeebazibwa. Naye waliwo ensolo gye tujja okulaba.
But there is a beast we shall see.
Eyerina amayembe abiri agalinga ag'omwana
gw'endiga. Which has two horns like of the Lamb of God.
Yasinga okuleeta amagezi gano.
It's what brought much this wisdom.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Naye nga twasoosa okutegeera.
But we first brother understand.
Nti wakati awo baakolawo ekifaananyi.
But in the midst they made an image.
Roman Empire n'ebanga eyeekwese.
And the Roman Empire seemed to hide.
Ng'eringa ng'ewedde nawo.
And as if it had phased out.
Naye yali teweddewo.
But he had not gotten phased
out. Awo baateesa bagikolere ekifaananyi.
But if you plan to make that image of it,
that
it can remain reigning over the world. Verse 15, they tell us this.
Revelation 15:15. Era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Ekifaananyi kino.
This image.
Kya Roman Empire.
Of the Roman Empire.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Ensolo eyokuna gye twogerako.
The fourth beast we speak of.
Roman Empire.
It's the Roman Empire.
Naye ekifaananyi kyayo.
But its image.
Ye Roman Catholic Church.
Roman Catholic Church.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Era obufuzi bwayo.
And its rulership.
Bukyagenda mu maaso.
It's still moving on.
Ng'ekyayise mu kifaananyi kino.
And it's passing through this image.
Nga bwewonera ddala ekiwundu ky'ebyobufuzi.
Broadly gets healed of the political.
Ku mutwe guli ogwo ebyobufuzi.
On the political head.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Naye nga bwe twazze tulaba ebintu bingi.
We saw many things.
Ebyajja bikyusibwa.
Which came when changing them.
N'okwegaana Kristo.
And even to reject Christ.
Nebatuuka ne baleeta ekitonde.
And they reached to bring a created being.
Okukisinza.
In worshiping him.
Yesu yeebazibwa.
Praise Jesus.
Mu ngeri eno.
In this way.
Bwe baamala okuteekawo ekifaananyi ekyo.
After they put that image.
Era balina okutondawo ekifaananyi ekirala.
They had to create another image.
Ekyoyo atudde ku nsolo.
The one seated on the beast.
Yes, you have
praise Jesus.
Jezebel.
Jezebel.
Okumwamba z'ekifaananyi kya Maria.
To clothe her the image of Mary.
Asobole okujja ku kifaananyi ky'ensolo.
That she can come in the image of the beast.
Roman Catholic Church.
Roman Catholic Church.
Agende mu maaso n'okufuka.
And then move on to be reigning.
Yes, you will see.
Praise Jesus.
Okusinziira bye tulaba.
According to what we see.
Okubikulirwa essimu ekkumi n'omusanvu.
In Revelation 17.
Atudde ku nsolo y'ono.
The one seated on the beast is this one.
Katusome tuwulire.
Kubikulirwa essula ya kumi na musanvu onyo olusooka.
Revelation 17 verse 1.
Ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abaalina ebibi omusanvu n'ayogera nange n'angamba ati jangu wano nange nnaakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi. Bakabaka b'ensi bwe baayenda naye n'abo batuula ku nsi ne batamira omwenge gw'obwenzi bwe n'antwala mu ddungu mu mwoyo. Ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emmyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvoozi ng'erina emitwe musanvu n'amayembe kkumi.
Amutwala mu mwoyo
alengera
ensolo eri yennyini
ey'okuna
gitwala mu Danieli musanvu
that we saw in Daniel 7
ng'agituddeko mukazi
oyo
gwe twategerako okuba Jezebeli
that we realized as Jezebel
malayika eyasooka okugwa okwegatta ku Sitaani
the first fallen angel to fall and join on the devil.
Yes, you have embraced
Jesus so much.
Naye
but
tugezaako okuleeta
what we try to bring is this
nti ensolo ono bwa kabaka bwa Sitaani
this beast the kingdom of the devil
bwalabika mu Roman Empire
which appeared in the Roman Empire.
Yes, you have
embraced Jesus
wabula batuka ekiseera ne bakola ekifaananyi
but the rich time made this image
mbesinga yakyayagala okufuga
and the leader still wanted to reign
Jezebeli.
Kye
baalina okukola
and what they had to do
naye baalina omukolerayo ekifaananyi
they had to make an image of her
kwe kumwambaza ekifaananyi kya Maria
to clothe her the image of Mary.
Yes,
praise Jesus
n'asigala ng'akyafuga
and she still reigned
nga yeekwese emabega w'ekifaananyi kya Maria
well hidden behind the image of Mary.
Yes, you must
praise Jesus
naye temwerabira
but don't forget
ye Jezebeli
he Jezebel
afugirawo ku bwa Sitaani
he reigned for the sake of the devil
kubanga Sitaani yasibibwa
for the devil got imprisoned
kubikulirwa kumi na satu
Revelation 13
onyo olusooka pakulo okumi
verse 1 and 2
batugamba bwe bati
they tell us this
kubikulirwa essula ya kumi na satu onyo olusooka ne guyimirira ku musenyi gw'ennyanja naye ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe ekkumi n'emitwe musanvu ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule ekkumi ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvoozi n'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo n'ebigere byayo ng'ebya ddubu n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma n'ogusota kwe gwagiwa amaanyi gaayo n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi.
Yes,
praise Jesus.
Ensolo eno
this beast
eyokuna
the fourth beast
tugimanyinga Roman Empire
known as the Roman Empire.
Yes, you will
praise Jesus
Jezebel.
Jezebel
yatuddeko yomufuzi
the one sitting on it the one reigning.
Yes, you will
praise Jesus
wabula kama kwakugambi
but like we told you
ensolo eyo
that this beast
yamanyibwanga Roman Empire
known as the Roman Empire
wakabako
that kingdom.
Yes, you will
praise Jesus
naye ku mulembe gwa mukama wafu Yesu
in the era of the Lord Jesus
ekigambo kya Katonda
the word of God
ekitali ekyobwojo
double-edged
swords.
This beast got a wound on one of its heads, the political head, and it could no more stand. And the Lord Jesus himself had the reach to send Apostle Paul at the Rome itself when the best of the beast was and the beast got totally that wound.
Yes, he was
praise Jesus
Chibakura.
What they did is to create an image of the beast. That image
is
the Roman Catholic Church and many religions live under it just as it's going to be explained. And in these days
there
is even the capturing of salvation that which has fought on itself to stand
and
involves the sense of being fighting on themselves. Praise Jesus. Now what they did
Jezebel yali obufuzi bwe tayagala bulekawo.
Jezebel never wanted to give up her rulership.
Naye baalina okumukolera ekifaananyi.
They had to make her an image also.
Tuvula baamwambaza ekifaananyi kya Maria.
That's why they clothed her the image of Mary.
N'asobola okujja
able to come and reign.
ngasinzira ku kifaana
nyiiko of the beast
kimanyiddwa nga Roman Catholic,
that known as the Roman Catholic.
Yesu yebuzibwa.
Praise Jesus.
Kyaba Oluganda,
now brethren,
mwasooka okuwulira
we first heard
mu Bakolinso ekyokubiri
in 2 Corinthians
sura y'ekumi n'emu
chapter 11
verse 13 to 14 nti sitaani mu kwefuula,
that the devil masquerading,
eyo si kizibu,
it's not a problem to him.
Era n'abaweereza abo
bwebatbakola ministers do the same.
Kati gwesoma owulire,
now you read and hear,
atusome Bakolinso yetu,
let's read that Corinthians that we hear.
Abakolinso ekyokubiri essuula ey'ekumi n'emu olunyiriri lwa kumi na nnya.
2 Corinthians 11 from verse 13.
Kubanga abalinga abo be batuma ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, abeefaananya ng'abatume ba Kristo, so si kya magero, kubanga ne Setaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. Kale si kitalo, era n'abaweereza be bwe beefaananya ng'abaweereza ab'obutuukirivu. Enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe.
Yesu yebazibwa. Setaani yeefuula,
the devil masquerades,
oba yeeyambaza ekifaananyi kyonna,
he clothes an image,
so n'abaweereza be bakikola.
Even his ministers do that.
Ati Jezebeli,
now
malayika eyasooka okugwa ne yeegatta ku
Setaani,
naye teyakola kintu kirala nnyo, wabula yeefuula Maliya n'ayingirawo mu Roman Empire ng'afugira mu Roman
Catholic Church.
Yesu yebazibwe. So abantu bangi baalowoozanga ye Maliya mwennyini
oli,
naye okusinda ku bye tugenda okukubuulira mu byama
ebyawandiikibwa
ebyamazima,
which have proof,
ojja kukakasa nga si ye,
you prove that this is not a real Mary.
Yes, you must
praise Jesus.
Era nga Jezebeli,
and Jezebel
akyagenda mu maaso n'obufuzi obwo,
still moves on with that rulership,
era asinzibwa
and is worshipped
ng'ebyedda byennyini bwe byali,
as the olden eras things were.
Mu kusembayo,
yes,
you must
praise Jesus.
Mu kusembayo twasembyo mbalumi esuula eno esooka,
in ending we end in Romans 1
olunyolwa abiri mu
ettaano verse 25
nga batugambye,
and they told us,
nti baawaanyisa ekitiibwa kya Kristo,
they exchanged the glory of Christ,
okufuga ekkanisa ye,
to reign over his church.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Ne baleetamu ekitonde,
and they brought in place an image, a created being,
ekitonde,
a created being.
Baalinga ng'abaleese Maliya,
as if that brought Mary,
naye tebaaleeta Maliya,
but they didn't bring in Mary.
Uli Jezebel,
this is rather Jezebel.
Bino by'ebyama bye tukubuulira,
these are secrets we're telling you,
era by'ogenda okunnyonnyoka obulungi
explained well,
nga tonnaba kutaamuuka,
before you arise in anger and rage.
Yes,
praise Jesus.
So otulowulire,
you first sit down and hear,
byajja bitya,
how did things come,
kubanga luno lutalo luli wakati w'ekizikiza n'omusana,
boundaries between light and darkness,
era bw'obeera mwana wa musana,
if you're a child of light,
oli mwe ojja kuba owulira bulungi,
you'll be ready to hear clear,
oyawula ekizikiza ku musana,
separate darkness from light.
Katusome Baruumi,
let's read Romans,
Baruumi esula esooka olunyolwa abiri mu ettaano,
Romans chapter 1 verse 25.
Abaruumi esula esooka olunyolwa abiri mu ettaano,
Romans 1:25.
Kubanga amazima ga Katonda baagawaanyisaamu obulimba, ne basinzanga ne baweerezanga ekitonde okusinga Omutonzi, eyeebazibwa emirembe n'emirembe. Amiina.
Owulidde ekyabaawo,
hear what happened,
amazima ga Katonda baagawaanyisaamu,
the truth of God was exchanged.
Ekintu kino njagala mukyegendereze,
I want you to carefully look at the thing,
nti waaliwo okuwaanyisa,
that there involved an exchange.
Omanyi omutume Pawulo bwe yali anaatera okuva mu mubiri,
no, apostle Paul was about to check from the body,
awandika ekitabo kino,
he writes this book.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Awandikira Abaruumi bennyini,
he wrote it for the Romans themselves,
tibannanga mutegedde amazima naye nga temugategedde mugaanye ogakkiriza nga bwe
gali, realize the truth but you've refused to believe it as it is,
era mutudde mukyusa amazima,
and you've sat down to exchange truth.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Baagawaanyisa,
they exchanged it,
ne baleetamu ekitonde,
and they brought in place an image, created being,
ekitonde,
something created,
obuwo ekintu kyonna ekisinzibwa,
ekitali
Katonda,
which is not God.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
So engeri gye baleetamu Jezebel,
now the way they brought Jezebel,
ng'agidde mu kifaananyi kya Maliya,
the image of Mary.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Yatuuka n'ekiseera n'ateekawo abakazi bangi awo,
reached the time and put in place many women,
abatadde mu bibiina,
and they put them in the groups,
bemuyita abanaani,
those you call the nuns,
abasisita.
The sisters.
Na hicho chigambo cha kuvura.
But that word is a blasphemous name.
Kubanga katikwe obera sister wa.
For you are my sister.
Mu Kristo Yesu.
In the Christ Jesus.
Kakati ati bali bobaya urwa ko mungeri
yedi. Now the others were separated in a distinctive way. It's as if you had been ignored. You are not sisters in Christ.
Yes, you have a
sister. Praise Jesus.
There
are also priests, you're going to be seeing all that. All those are within this romance. We may turn to their fellow women. Those in their commentaries.
And
even men turn to their fellow men. If all this is in this romance here, the romance book,
they
prepared homosexuality was going to work for them. For the Lord Jesus,
Matthew 23:9,
he had said, do not put and bless any person you call father on earth. Now for them to blaspheme, they put their fathers in place, the priests. Their father in the Lord. All those is the falsehood was involved. But as we move on to get explained, the way they brought in Jezebel and they brought her the image of Mary. She can make herself an image and she appears.
Yes, he was
praise Jesus. But
we are
going to get explaining more. Don't forget that in heaven, there is no woman.
And
when you say you're going to heaven,
Maria,
like Mary, rightful Mary, you are no more a woman in heaven. You appear like angels. And the other are not among the intercessors, neither the servants. You are no more allowed to serve when you reach heaven. You are gone in rest. But like you're going to hear the drama which happened.
Yes,
praise Jesus. You know, very well that Jezebel, they used to call her Queen of Heaven. And they used to burn incense for her. And they asked from her, and she gave them their
eatings
and drinkings.
Is
it not that? Did the incense go away? It's there. Let's read.
Is it Jeremiah 44:15?
Jezebel,
uno ayamba the fananchi ya Maria.
Is here clothing the image of Mary?
Ara became the fananchi ya Roman Empire.
To appear in the image of the Roman Empire.
Chimani kwa Roman Catholic Church,
known as the Roman Catholic Church.
Muri mwa madini maji gago.
In it, a many religions fallen under it.
Ugena kuboga na.
You're going to see them.
Yeremia esula yana mwenya orinyolyo 15.
Jeremiah 44:15.
Awa abasajja bonna abamanyanga abakazi baabwe botereza bakatonda abalala obubaane n'abakazi bonna abaali bayimiridde awo ekibiina kinene abantu bonna abaali batuula mu nsi y'e Misiri e Pasulosi ne baddamu Yeremiya nga boogera nti ekigambo ky'otubuulidde mu linnya lya Mukama tetukiwulire. Naye tetulirema kutuukiriza buli kigambo ekiva mu kamwa kaffe okwotereza kabaka w'eggulu omukazi obubaane n'okumufukira ebiweebwayo ebyokunywa nga bwe twakolanga.
Baabikolanga okubeta.
They used to do this from the olden years.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Ate munanga abakazi bye baali basoso.
All of them.
Bye baali bakisingamu nnyo.
Women who were much in this.
Baabayitanga abasisita.
They used to call them the sisters. The nuns of today. They are the ones who
were
the ones who served more this Mother Mary. But it's not the rightful Mary.
Yes, we have
praise Jesus.
And
incense they used to burn them.
Yes, we have
praise Jesus.
Those
who have been on that side in the way of the Catholics. That fake Mother Mary.
Do
they burn incense for her? That's not the real Mary.
Jezebel.
Reigned over the Roman Empire herself. Image of the Roman Catholic.
Now
the spirit of the devil moved to spread in the people. It's like a beast.
Yes, he was.
Praise Jesus.
But
the Easter's up there, they never ended on that. If you actually go to the Rubaga Cathedral,
or you
go to where? Popopo. Find Mary. They have put that funny the marketplace.
You
find your Easter's for her, and you kneel down for her like that. Did it end? Roman Catholic.
The
image of the Roman Empire. They have never given up to reign up, now they are reigning. If we are forcibly choosing, okay. When did they start burning Jesus for Mary? The Mary who went to heaven. When we read history, this Jezebel, who was called Queen of Heaven, whom they burned incense for, and the women were the ones who served in this mall, just as you see them today.
Yes, we have
raised Jesus. And even the men got to know of it,
the fathers,
the priests, the fathers. And they do say, let's tear it up more. And that is the thing. Let's move on to Jeremiah and we hear.
Jeremiah 44:17.
Maybe
when they ask her what? That who claims to appear as Mary. They ask her to go to heaven of eating and drinkings. And she proved them no one will ever settle.
But
say, pray for us sinners.
Till
to our time of our death, we shall never settle. They will never settle.
For
the mistake to ask her. The problem, brother, which happened is one. As church, although we've risen and appeared,
though
the battle came upon us from Rome to find the real salvation, we came and awoke again. But the beast still fought for us. For we woke up and raised up through some Protestants based in England. They still attacked us there and beat us down. For salvation raises up in England around 312. And in 1800, total falling down. When we arose up again in America in 1900, around 62, we fell flat again. There arose a beast which is two horns, those like of the Lamb of God, and appeared to make miracles like of Jesus. Salvation which is roaming around this time, friend, it involves a lot of fake salvation. Just as it shall get explained.
Yes, you have
raised Jesus. But we still explain to you the criteria of Jezebel, dropping the image of Mary to come bring the image of the Roman Empire. That is known as the Roman Catholic Church. But the women, they who gave themselves much in this, those are the sisters and the nuns.
Ati ne abasajja abaki manyako bafaza.
Would you of it the fathers the priests?
Wamachoma.
Let's read.
Sinze mbyogera
mukama yanga. It's not me speaking them, it's God telling them to us.
Yeremia sura ya 48:18.
Jeremiah 44:18.
Naye kasookere tulekayo okwotereza kabaka w'eggulu omukazi obubaani.
Bamuyita kabaka waki?
They call her queen of heaven.
Akati obaliwo bamuyita nnyina Katonda.
These days they call her mother of God.
Abatamaze okubanga yasookawo ne Katonda.
But she not already appeared like she was there before God.
Ate abata si ye nannyini kkulu.
For the one who owns heaven.
Wakati kyenkana balinganga batuzeyo nebatugamba Katonda mpo.
Almost they tell us back to show us that God is a woman there.
Wakati yavuga ngo nawona.
For that is bringing all around.
Yagabe ebyokulya.
It's the one giving and providing eatings.
Kati kyabiri ekisa kya Mama Maria.
Pray for us the grace of Mother Mary.
Angubulire gwe oli mu ddiini gy'otategeera.
Let me tell you, in a religion you don't understand.
Era tewamanya gye byava.
And you never knew where things came from.
Naye oli awo okaya nabyo otategeera.
But you are there arguing over things you don't understand.
Toyongere.
Yeremia esura ya 4:18.
Jeremiah 44:18.
Naye kasookedde tulekayo okwotereza kabaka w'eggulu omukazi obubaani n'okumufukira ebiweebwayo ebyokunywa, tubadde mu kwedaaga n'okumalibwawo ekitala n'enjala.
Ababonereza oyo gw'olaba
Jezebel punishes them.
Era kati yayambala ekifaananyi kya Maria.
It now is called the image of Mary.
Olikanywa omusaayi tomuzannya.
The other drinks blood, don't joke on her.
Era ajja mu bibumbe bye bamukoledde.
She comes in the images that made for her.
Ne bikaba omusaayi.
And they cry blood and shed blood.
Kati baalabikidde abaliko abasize.
Now the one she's appeared on, she leaves their palms crushed.
Naye ebyaddala Maria kwe tugenda okulaba yatwalibwa mu ggulu.
The reality is the rightful Mary we are to see was taken in heaven.
Akkirizibwa n'akujja
eno. Not accepted to even come back on earth.
Bambi okusooka Ibrahimu.
For first and foremost Abraham.
Yagamba omusajja eri nga bali.
He told the man.
Munaye tetukkirizibwa kujja eyo.
We are not accepted to come down there.
Teri mutukuvu gwe bakkiriza
mu ggulu. No saint is accepted to get back on the earth.
Kati ye Maria teyagenda mu ggulu.
Mary did go to heaven or what?
What
is this drama moving on?
Oba avanga mukuru najja.
Oh, she comes from heaven and gets here.
Abera wa.
Where does she reside?
Fanji. Na yetweta ga Maria ajje ko yee pango.
Did that funny memo. Ask her where she lives.
Oba tawu mulanga na milimu
jishi mine. Never rested from our work.
Bana Maria omukufu kugenda musoma ko Bible ingi.
For the rightful Mary to read the Bible.
Bana genda umuri.
She was told to go and rest. They told her go for rest. This Mary never rested, is roaming on the world.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Let's
move on down here.
Jeremiah 44:19. Era bwe twayoterezanga kabaka w'eggulu omukazi obubaani ne tumufukira ebiweebwayo ebyokunywa, twamufumbira emigaati okumusinza ne tumufukira ebiweebwayo ebyokunywa awataali babbaffe.
Babeera beyawuddeko, babeera bano basisita.
These and sisters, the nuns.
Awo Yeremiya n'agamba abantu bonna, abasajja n'abakazi, abantu bonna abaali bamuzzeemu bwe batyo, ng'ayogera nti, obubaane bwe mwayotereza mu bibuga bya Yuda ne mu nguudo z'e Yerusaalemi, mwe ne bajjajjammwe, bassekabaka bammwe n'abakungu bammwe n'abantu ab'omu nsi, Mukama teyabajjukira so tekyajja mu mwoyo gwe. N'okuyinza Mukama n'atayinza kuzibiikiriza nate olw'obubi obw'ebikolwa byammwe n'olw'emizizo gye mwakola. Ensi yammwe kyevudde efuuka amatongo n'ekyewuunyo n'ekikolimo.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Bwe batyo baagendanga mu maaso.
First they moved on.
Okusinza Jezebeli.
To worship Jezebel.
Tubayitanga n'abakyala we ku.
Was called Queen of Heaven.
Ennaku zino yeeyambazza ekifaananyi kya Maria.
These days she's called the image of Mary.
Emyaka si mitono nnyo egiyise.
Not a few years past.
Mingiko.
A couple of years.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye ng'ebyamazima.
But the reality is.
Kati tulaba abantu bwe basikiriza ebifaananyi.
If you see people where they worship idols.
Abera Jezebeli tayari.
That is Jezebel right there.
Okusinziira mu kubikulirwa esigiri y'okubiri.
According to Revelation chapter 2.
Onyola makumi abiri.
Verses 20.
Kubikulirwa sura ya kubiri, onyola makumi abiri.
Revelation 2 verse 20.
Naye nina ensonga ku ggwe, kubanga oleka omukazi oli Jezebeli, eyeyita nabbi. N'ayigiriza, n'akyamya abaddu bange, okwendanga, n'okulyanga ebiweebwayo eri ebifaananyi. Era namuwa ebbanga okwenenya, n'atayagala kwenenya mu bwenzi bwe.
Jezebel
has outlived a number of years.
Oli malayika eyasooka okugwa n'egatta ku Satani.
That was the first fallen angel to fall and join on the devil.
Yebyo ebifaananyi byagenda.
He thinks of idols is what she moves with.
Okola ebifaananyi ky'ekisajja oba ekyekikazi.
To make an image of a man or a woman.
Okukivunnamira.
To bow unto it.
Ebyo byakolera ddala.
Those are things she does.
Kubanga Katonda omulamu.
For the living God.
Kye yasooka okukuutira abaana ba Isirayiri.
What he first emphasized children of Israel.
Mu ky'amateeka essula ey'okuna.
In Deuteronomy 4.
Omulere 19.
Verse 16.
Yayogera bw'ati ku nsonga y'ebifaananyi.
Spoke this on issue of idols.
Era sisuubira nti Maria oli omutuufu mwennyini.
Don't expect the rightful Mary.
Yasoma obulungi ku mateeka.
Who read well in the laws of God.
Can
accept, make an image of a man or woman. To bow unto it. Is it possible?
The rightful Mary
knew well the laws of God.
Let's read
in Deuteronomy.
Ekyamateeka essula ya kuno nyirwa 16.
Deuteronomy 4:16.
Mulemenga okweyonoona ne mwekolera ekifaananyi ekyoli. Ng'ekifaananyi ekifaananyi ekintu kyonna. Ekifaananyi eky'ekisajja oba eky'ekikazi.
First point.
Yabagana okola ekifaananyi kyaki.
You refuse them make an image.
Eky'ekintu kyonna.
Of anything.
Eky'ekisajja oba
eky'ekikazi. Of a man or of a woman.
Okukivunnamira.
To bow unto it.
Mpozi tebakivunnamira.
Don't they bow for their images?
Akulemberamu ebintu bino Jezebel.
The one leading the things is Jezebel.
Assistant was Satan.
The assistant of the devil, Satan.
Ate ngera ye mukazi
we. And at the same time, she's the wife to Satan.
Ate nga ye malayika esooka okugwa n'eyeegatta ku Satan.
And she's the first fallen angel to fall and join on the devil.
Ye yasalawo okwefulafula ebintu by'ekikazikazi.
Decided to make herself appear in the image of a woman.
Yes,
praise Jesus.
Naye ng'ekyamazima.
By the truth.
Babagana okola ekifaananyi kyonna.
They refused to make any image.
Ekifaananyi ky'ekikazi oba eky'ekisajja.
The image of a man or a woman.
Okukivunnamiranga.
To bow down to it.
Kati Yesu akolebwa.
Now the Jesus made.
Omanyi agenda n'abireyo ku musaalaba.
You know, he's out there always on the cross.
Yes,
praise Jesus.
Omanyi ba Yesu ab'obulimba bwe bali.
You know, false Christ are on the world.
Be balabikira mu musaalaba.
They are the ones who appear on those crosses.
Maybe before and maybe won't be
able to image the mold themselves.
For younger yogi.
Ekyamateeka essula ya kuna onyirwa 16.
Deuteronomy 4:16.
Mulemenga okweyonoona ne mwekolera ekifaananyi ekyoli nga kifaanana ekintu kyonna. Ekifaananyi eky'ekisajja oba eky'ekikazi. Ekifaananyi ky'ensolo yonna eri ku nsi. Ekifaananyi ky'ennyonyi yonna erina ebiwawaatiro ebuuka mu bbanga. Ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekyewalula ku ttaka. Ekifaananyi ky'ekyennyanja kyonna ekiri mu mazzi wansi w'ettaka. Era olemenga okuyimusa amaaso go mu ggulu n'olaba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye ly'eggye lyonna ery'omu ggulu n'osendebwasendebwa n'obisinza n'obiweereza Mukama Katonda wo be yagabira abamawanga gonna agali wansi w'eggulu lyonna.
Yes, we
praise Jesus.
Baali kugabira bugabirizi.
He just gave them to even us.
Bituweereze.
That they serve us.
Sikola kifaananyi kya munyeenye n'okiteeka waggulu ku
mosque. Make an image of the star and you put it up the mosque.
Kuba n'oteekayo omwezi gw'ekitu.
Or you put the moon, which is fake.
Mbuka kabonero ka Katonda.
That is the sign of God.
Oyo yenna ye Jezebel.
All that is Jezebel.
Ye yakola amadiini ago ojagugalaba.
Made all those religions, you'll see them.
Newankubadde nga gayina obukyuka mu butini bwe.
Even though they have a few distinctions among them.
Bwegataba mu bulokozi obwa ddala.
If they thought the real salvation.
Obwasooka okulangibwa nga n'ensi
n'abakubanga. Was proclaimed before the world existed.
Yes, he was
praised Jesus.
Babeera munange basinza Jezebel.
They are worshiping Jezebel.
Assistant was Satan.
The assistant of the devil.
Yes, we have
a praise Jesus.
So engeri eyo.
Now that way.
Eyo kwambala ekifaananyi.
Of clothing the image.
Isha Maria.
Of Mary.
Maria mutufu.
The rightful Mary.
Yatugamba bwati.
She told us this.
Nti Yesu kana kya batugambi kituba tukola.
Whatever Jesus tells us is what we do.
Era Yesu katugamba ngako.
And Jesus has never told us.
Okusabira muli nyali omuntu yenno omulala.
Pray in the name of any other person.
Wechitegeeza.
It means.
Kakati ono Maria aliwata akayana.
The Mary Yesu. Who is here is contending with what Christ told us. This fake Mary of today,
Jezebel,
can accept you pray through a saint.
We have the drama
here. Drama here. But the rightful Mary, she was there. Where the Lord made the wine from.
Yes, you have
praise Jesus. But she says,
yes,
whatever Jesus tells you is what you do. Now the drama is coming. Jesus told us pray only in his name.
It
is one works in entire heaven and earth. And
the
name where salvation is.
Now,
this Mary who is there today, who reigns the image of the beast,
Roman Empire,
the Roman Empire and its image,
Roman Catholic Church,
Roman Catholic. We speak of it. It's not shameful, let me think. I expect you to in it you see. Is it shameful? If they are good, to enjoy them.
Would
they have felt good or bad about it?
Now,
if it's bad, then get a bad
one.
For if it's good, you would have enjoyed to hear it. When they speak good things on someone, they get angered. And they did good things and you speak of them.
And
because you did bad things, what we speak of. It is shameful, I think you see them.
Now,
don't
be
shamefulness, get hunger. Why do you fight for the devil? Tell the devil, I am here on the pulpit. And I walk in this world. If he is God,
he
produced his Mary. Him arise and fight over that himself.
Yes, yes,
praise
Jesus.
Him to fight on himself if he's the real one.
Yes, we have to
praise you. For a mere person like me, I'm thinking of that God if he's the right one. If these things we speak of Mary, Jezebel to come as Mary, and she put this image of the Roman Empire,
but
known as Roman Catholic. If these are things of God, I request one thing. Let them tell Jezebel if she doesn't know where I am. How long will you fight for God if he is the one? Let him fight for his sake.
Yes, we must
praise Jesus. Let's look what Mary told us. That whom the Lord Jesus passed through to clothe flesh and appear on the world. For we know that the Lord Jesus existed before, and even created heavens and earth. But he was pleased. Like they say, the king had gotten pleased to come on the world. But he has to clothe flesh and pass through Mary. Not that Mary passed Jesus.
Yes, he was
raised Jesus. John chapter 2, verse 1.
Yokane sura ya kubionyo lusoka.
John 2 from verse 1.
Olunako lokusatu, ne wame mbage yovugole mukana eche Galilaya. Nenyina Yesu yaliyo. Yesu nebamuita, nabayigirizwa abe kumbaga.
Nabone batuka.
They too arrived.
Na yo mwenge wegwa kwao.
Omubisi.
The wine.
Na yo mubisi wegwa kwao.
You know,
people love the wine alcohol. You put wine. You know, those who came in English.
Africans
need to get back to school.
Muruzungu,
in English.
Why do you wine?
What we call fermented wine. It doesn't make you get
drunk.
Now, when you interpret it to Luganda,
you
thought it's this alcohol. Waraji. Let's read things right. On this wedding, we never saw anyone getting drunk. But they say, how sweet is this wine? John chapter 2, verse 2.
Yesu ne bamuita n'abayigirizwa be ku mbaga. Naye omubisi bwe gwaggwaawo, nnyina Yesu n'amugamba nti, tebalina nvinyo.
Kaakati olaba eno wavuunula ate obulungi.
Now you hear they interpreted right full right down here.
Yesu n'amugamba nti, omukyala.
Yamugamba mama.
Did he call Mary mother?
Yamugamba eno embeera gy'ozzeemu.
Ndi Katonda nsalawo ekyokukola kaseera kwa. I decide what to do in the right season.
Omukazi kwe.
You woman. Unjegeza ki. What do you need from me?
Tiyamugaba, oh mama.
He did call her
mama.
Mama, what have you been saying?
Yamugaba mukazi kwe.
He called her you woman.
Unjegeza ki.
What do you need of me?
Ngatafuka miti.
He did meal for her.
Nchogede mfuka miti kazi mire.
Yamugaba. He told her. You woman, what do you need from me? Now you
Mary,
pray for us before Jesus. Instead of holding on the Holy Spirit,
Adon
can speak with Jesus. Now the drama of the devil is like that. When he passes through Jezebel. Now the rightful Mary says, do what Jesus tells you. Let's hear.
Yokana esura yokubiri onyolo kuna.
John 2 verse 4.
Yesu namugamba nti, omukyala, onvunana ki? Ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. Nyina n'agamba abaweereza nti, kyanaabagamba kyonna kye mukola.
Yes, kyabagamba kye muba mukola.
What he tells is what you do.
Yatugamba tusabire mu linnya lya Maria.
He tell us pray through the name of Mary.
We are so kuvuga mukama wafe nga atudumira.
When the Lord commanded us.
Yatudumira mu Yohana sura ile
yokumeneta. As in John 15.
Onyoro musam
verse 7.
Nga akakasa bwa
and he proved this.
Yohana esura ya 15 olunyiriro lwo musambu.
John 15 verse 7.
Bwe mubera mu nze n'ebigambo byange bwe bibera mu mmwe. Musabenga kimwagala kyonna munakikolerwanga.
Owulidde bulungi.
Have you heard?
Bwetubeera mu
Kristo Yesu. Abide in Christ Jesus.
Yetukkiriza n'ebigambo
bye. We accept his words.
Yatugamba ebya Maria.
Did he tell us the words of Mary?
Yesu yeva
embrace Jesus.
Aye.
But.
Yokani sura ya 14.
In John 14.
Mukama wafe Yesu yayongera okukakasa ekigambo.
Jesus proved more this word.
Yokana 14.
John 14.
Olunyole 14.
Verse 13.
Yokana sura ya 14 olunyiriro 13. Na buli kye munaasabanga mu linnya lyange.
Mu linnya lyani?
Is it? In whose name?
Akati ka yatuka mu linnya lya
Yesu.
Ya Maria,
Mary and a saint.
Omanyi ogano kya evangeli.
You know when you go to get the evangeli.
Ekitabo kya Lucifer,
the book of the Lucifer.
Ebintu imu Yokana katinga injili ya Yokana.
Like the Gospel of John.
Oyinza osinga namu chapter
2. You may find in it only two chapters.
Mwagala bakirete tuki.
You want it to be broad and we check in it?
Evangeli.
The evangeli.
Waliwo amanyi evangeli ya wango ojina keyo.
You have evangeli.
Ojitule etene ko.
Nalikira kieko. We have ever seen it.
Netunonyamu nagende wa faza.
I went to the priest,
faza we Lugazi,
the priest of Lugazi.
Nemugulire byawandikwa akebereyo.
I told him to
ngatebiri
they were it in there.
Ekitabo ky'okubikuli wakyalina kuba kyapukanya.
Book of Revelation had a four chapters in their book.
Emwanga yema dide arikula yema kazata chidimu.
And I checked his things were not there.
Orojukira nali ncha ndi murugendo.
Remember in those
days. Rugenda mulino muliro
kuli. Journey I'm going and still have a fire.
Murumbira
okwa. I attacked the priest immediately.
Nemugamba ebimu tebiri mu kitabe
ekyo. I told him some things are not in book.
Yangamba nga ebiri wa nemuwonyi.
Told him
my intelligence
he be like which I gave him scriptures which I knew were not in his book.
Okusinda ku byali mu lugendo lwe
according to what were in the journey of heaven.
Ngenda koyo esimanya Bishop Sekamanya.
I went to the Bishop Sekamanya. With my colleague, he looked at us. You know, when we reached him, we did bow for him. We found elder people bowing and they are kissing his wrist like that. We were standing on him like that. And he looked at us from the head to the toes. He asked us where we raised from. On this world where you two you live, you have no character. We asked him, what morals are you talking about? Don't you see what people are doing over me? We told him Jesus is
going to
come. He told us we studied that more. You're still speaking. You know, yes, which your past is not to come back. We told him you will come back. Let me tell you, those people leading their colleagues. They are out doing things not knowing Jesus will not come back.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Naye
all what one will look unto is words.
But
the one called Mary, leading the Roman Catholic Church,
Maria,
is not the real Mary.
Oyo Jezebel,
that is Jezebel,
who
was called the Queen of Heaven, the first fallen angel to fall and join on the devil.
And
right now he sits on the seat of the devil.
No,
even the authority and the power of
Satan,
the ones of the devil, not of God. Mary told the disciples, whatever the Lord Jesus tells you, it's what you do. But we heard the Lord in John 14, verse 13.
Unto 15.
Let's get back and we hear.
Yohane sura ya 14 lwa 13.
John 14 from verse 13.
Na buli kyemuna sabanga mulinnya lyange, ekyo nakikolanga, kitanga agulumizibwenga mu mwana. Bwe muna sabanga ebigambo ekigambo mulinnya lyange. Bwe muna sabanga ekigambo mulinnya lyange, ekyo nakikolanga. Obanga munjagala.
The
commands have been heard to ask in the name of Jesus.
Akati,
no. Ask those names they are asking through.
Maria,
first Mary,
Jezebel,
who hides yet it's Jezebel,
and
those claiming to be among the saints. I hear the Uganda martyrs. And the others in the entire world, those
who want
to be saints through which they pray for. The command of the Lord Jesus,
it
says, ask within my name, not in the name of any other person.
Yes, he has
raised Jesus.
But
now ask, now the Protestant falls where? They are not in the image of the beast. They do have their saints to pray through them. Is it false? Don't they have them in the Namugongo shrines? In the shrines of Namugongo in Uganda. Even the Muslims have theirs there. They want to put their place there also.
Okay.
I think you see how it rotates.
Bulidini oja kujira ba.
Every religion you'll see.
Nerina akwate nejifana nchesori.
It has an attachment with this image of the beast.
Era burokozi, umba mugamba burokozi.
It's salvation, if you say salvation.
Murino kuvako mkwate kwato ugo, muriko kujifana nchesori.
Get off those attachments of the beast.
Obaru malika sorikyo, murino kubama.
Catholic should get off that.
Mujia mwaka kakarulage mujia mwambara.
Get out the garments, your clothing now.
Mujia kona. Nagasa pewa naga weta weta kama
those muliba bishop when it brings they give you that your bishops
kwanga jichikwera mwandi
where it ends
simani wa muna chikora
I don't know how you'll do it
wo musana anga kuaka
for the light is shining
ugwechi gambo cha katoro
the light of the word of God
ugujundo kumana
which is filled with knowledge
yes we have to
praise Jesus
so mukama wafu bwatu bwatulakira
but the Lord commanded us
wabula
But the one they thought to be the first pope,
Peter.
Apostle Peter.
But
they are rather meaning Jupiter, like we first told you. One of the gods of the Romans.
The fallen angels.
The fallen angels. Those worshipped in the Rome. That they call Jupiter.
Peter
brought in the image of Peter.
Yatugamba.
He told us that like
he
they said is the first pope. He said there is no salvation in any other name. Did we read that? Let's read Acts 4. From verse 8. Acts chapter 4 from verse 8.
Awo Petero bwe yajula omwoyo omutukuvu n'abagamba nti abakulu b'abantu n'abakadde bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola obulungi omuntu omulwadde ekimuwonyezza mutegeere mwenna ekibiina kyonna eky'Abaisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi gwe mwakomerera mmwe Katonda gwe yazukiza mu bafu kuba oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe oyo ly'ejjinja eryanyomebwa mmwe abazimbi erifuuse ekkulu ery'oku nsonda so tewali mu mulala mubulokozi mulala bulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola
tewali linnya ki
there is no any other name
mu ggulu ne ku nsi
it's the heavens and earth
teri linnya limanyiddwa ddala
no any other name known
eriyinza
okukola which can save us
mutukuvu kyagenda okusabira
what saint is going to intercede for you
ofuna obulokozi
that you get salvation
kubanga mu kino
for in this
tutekebwawo n'abeegayirizinga mwoyo mutukuvu
and we have to intercess as the Holy Spirit
ne mukama wafu mwenye
and the Lord Jesus himself
okusibiwandikiddwa mu Baruumi
according to what is written in Romans
esura ey'omunaana
Romans chapter 8
okuva ku lwabiri mu omukaaga
from verse 26
paka 3 mu 4
and 34
abeegayirizi bano babiri bajja kubakulaga
these two intercessors will be shown you
katusuke tubasomeko okwowulire
let's first read of them that you hear
era nga tosobola kuyita muntu yenna agenda kwegayirira
omuntu. You can't pass through any other person with a seat for you.
Eri Katonda omulamu.
Unto the living God.
Poziko nga muli kubiri ebyokusamira.
Except when you are in worshiping devils.
Ebyaba Jezebeli.
Of the Jezebel.
Eyo gyeri emizimu emingi egenda kusinza.
Where there are many wants to be worshiped.
N'okubanga.
And to pray to.
Katusome kubeegayirizi bano bokka babiri.
Let's read of his two intercessors.
Era bw'ona afunayo omulala yenna simanyi bana.
When you get any other, I don't know.
Abaruumi essula ya 8 olw'abiri mu omukaaga.
Romans 8:26.
Era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala
ani awolereza
who intercedes for them
omwoyo omutukuvu
the Holy Spirit
kiri kyawandikwa mu kitabo kya
Philippians
oba
Philippians the Romans themselves That's why I told you Apostle Paul. They could not make him the first Paul. Before he was affecting them so much. The apostles who he had exposed it. The one who can say it is for us, Holy Spirit. Unto the Father. It is not the Holy Spirit. It is not Jesus himself. Not any other saint. Who was commanded us. That will intercede for us. Except to worship the fallen angels. Those who appear in images of our dead relatives. Romans 8:28.
Era tumanyi nti eri abo abagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna bikolera wamu olw'obulungi kubanga be yamanya edda era yabaawula dda okufaananyizibwa ng'engeri y'omwana we abeere mu mbereberye mu booluganda abangi era be yayawula edda abeera yabayita era be yayita yabawa abo obutuukirivu era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa kale tunaagera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe y'ani ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffe ffenna era talitugabira bintu byonna wamu naye ani aliroopa abalonde ba Katonda Katonda abawa obutuukirivu ani alibasalira omusango Kristo Yesu yafa oba okusinga eyazuukira ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda era atuwolereza
bw'atuba mwoyo mutukuvu mukutuwolereza
abeera
mukama
waffe
ati mutukuvu kyaliye Maria
is it Mary?
Omanyi Maria ye
You know, in those former eras, as Jezebel met herself Mary, she was able to go to the devil. And she tells him, sacrificed his son, you would have worked on him. Now they think even things of heaven are like that.
Yes,
praise Jesus.
But
the proof is like this, brethren. They had to dive and change many things. The way they brought in place this Mary.
Jezebel.
Yet it's Jezebel. People could never realize it. Because they argue that that's the mother of Jesus. When you pass through the mother of someone, you access the person quick.
Yes, he was
embraced Jesus.
I got it.
Now, as we saw,
Christ
is nearing the Father, even the Holy Spirit. Now, through Mary, why don't you pass the Holy Spirit who reaches quick? Then the one who is even in heavens and earth, the Holy Spirit. You know why the Holy Spirit after Christ is the one there in intercessors? Jesus was going back to heaven. He said, I'm not going to leave you as orphans. He didn't leave Mary for us, neither any person. But he said,
I'm
going to send the comfort of the Holy Spirit that will be with you forever. He did tell us he will send Mary to us after. Was it written about that anywhere? That
you
will send the comforter Mary?
Yes,
he
praise
Jesus. Let's read why the Holy Spirit was the one to come be a helper with us forever. Not Mary that was the one meant to come. John 14:14.
Bwemunansabanga ekigambo mu linnya lyange, ekyo nakikolanga. Obanga munjagala. Munaakwatanga ebiragiro byange. Nange ndisaba kitange, naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe
alina kubeera naffe ki
has to be with us forever
naye kakati tebereza
but now imagine
mu Roman Catholic
in the Roman Catholic
omwoyo mutukuvu mpozi abeerawo
the Holy Spirit is where
oyo bamufuula ddobe ekiki
that one they met him I don't know what we can term it
but bamwogerako
we don't know what they speak of him even
baabivaako
ddeddobaapima
okubeera naffe
bamuvulugaebamuzebbaibayingizawo jezebeli
neyefuula maliya
abeere
omubeezi atambula mu
baana
omanyi nti ogwo omuzimu
ogutambula
mu
baana
mufo ky'omwoyo omutukuvu
instead of the Holy Spirit
omanyi baasigala patiri mwana
nomuyi son and Holy Spirit
bibeera bwe bityo
is it like that sibimanyi nyo I don't know how they do that but it's like I don't know like that
patiri
patris
son nomuyi
and Holy Spirit
abeera
the Holy Spirit
eno pyramid
this is a pyramid
naye katemba wamwoyo
mutuuatodrama
kati ye omwoyo mutukuvu okubalemu akola ki kati
the Holy Spirit does what there
bwe mubanga mugamba nti dala eddiini eyo
if you say that really that religion
baapima omwoyo omutukuvu ngaalina
okgikulembera the Holy Spirit is meant to lead it
kati agikulembereramu wa
now he leads it when and where
kubanga abatuma abagamba
for the apostles he tells them
mugenda paka nga omubeezi amaze okuja
don't go until the helper comes
era mu Baruumi 8:14
Romans 8:14
abakulemberamu omwoyo wa katonda
those led by the spirit of God
ibaana ba katonda
they are the children of God
kakati baana abakulemberwamu
this one
Jezebeli
who are led by Jezebeli they are children of the devil
Yes,
he was to praise Jesus.
But God will be able to come with us forever.
The comforter was to come be with us forever.
But
let them tell us where is he.
And
they comfort the Holy Spirit.
If he
command you make idols and bow unto them.
Yohana esula ya kumi na nya olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga.
John 14:16
Nange ndisaba kitange. Naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe omwoyo w'amazima ensi kweteyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era n'abanga mu mmwe
anaabeeranga mu
kifo he will be within us
agadde babuuze oba omwoyo wa mukama ali mu
now ask them whether the spirit of God is in them
balina akayimba ke baali bamuyimbidda
they have a song that sang to him
omanyi mmwe abali eyo mu
ddiini ezo in those religions
mwe temutegeera biri ku base
you don't understand what's at the base of that religion
mubeerawo nga muwuliranga abaagala katonda
you as if you feel you love God
naye nga tesi mu mazima
but not in truth
era si mu butuukiri
not in righteousness
nga bwe yabagamba mu Isaaya 8:48
told them in Isaiah 48
mwe olisooka paka olwokutaano
verses 1-5
timumwogerako naye si mu mazima
that you speak of him but not in truth
naye si mu era si mu butuukiri
and not in righteousness
kati y'omu mutukuvu omubeezi oyo
now the Holy Spirit the counselor
baya kwatawa
I don't know where he headed to
kati wetooleko mu madiini yawe
now move around those religions
olabe nago bagamulina
and you see them whether they have him
protestant
the protestants
ogendeko mu seminist
go the adventists
oyiteko mu bayakuwa
has to be Jehovah witness
yitako naba later descent
the latter saints and the others
okuke paka mu burokozi bwale
reach to the salvation of today
olabe ekiriyo
and you see what's out there
oboyo ye mwoyo mutukuvu n'ebikolwa
bye that's the Holy Spirit and his works
oba waliyo Holy Ghost
oh there is rather the Holy Ghost that demon
bwe bayita omuzimu omutukuvu
that they call the Holy Ghost
manyi bwe bwe yanga lutegeera obulungi
you know if you want to understand clear
omuzimu omutukuvu ogwo gwe bagamba
that Holy Ghost they speak of
ojja kusoma ku kye bayita Holy Roman Catholic Church
you read of what they call the Holy Roman Catholic Church.
Okay, well, we got to get to the Holy, what you take to Ghost. You may know the demon go to go.
Take away the other words and leave holy and add on ghost. Know where that demon comes from.
Hey, you got to show to
me. But let's first pause that.
Yes, you was
praise Jesus.
Na yinde byama sima biri bwe
bwe. The truth is like this.
Se batu kizi ndikira ngako ani ono abadde akomawo.
Who has been coming back?
Ngobia never need
Miss Nyori Ngobia.
Okudanga wanakutabule.
Never prepare them to come back on the earth to travel the world.
Baadugama mwe mtukufu ya ino.
They told us the Holy Spirit is the one to come.
Lwaki si Ibrahimu yajja?
Why not Abraham coming back?
Yes, he was praised you.
Name of your name, you nanga bidi wewe. But ask all things under that.
But Philippians
Philippians chapter 2.
Onyoro mwenda.
Verses 9.
Pogera kuri nyeri singa manya.
Speak of the name above all names.
Aba Philippi esula ya kubiri onyerwa mwenda.
Philippians 2 from verse 9.
Era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Buli vivi lifukamirirenga erinnya lya Yesu, ery'ebyomukulu n'ebyoku nsi n'ebya wansi w'ensi, era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe. Katonda kitaffe bw'ekitiibwa.
Owulidde bulungi?
Buli
vivi obanga lya muggulu obanga lya ku nsi ovunnamira Mukama waffe yekka Yesu.
Obubona baazifukamira kwaz.
What is my bishop? Is my
I hear bishop what?
Where Yesu?
Are you Jesus?
Mbozi bera mu kitiibwa kiri eri ekyo. Be oli muntu mukuru
kikakkaneko okonkulu
naye nga mu kitiibwa
ky'obwakatonda
mpozi mu mpisa
ezawetugamba
nti kussaamu
kitiibwanaye
singa abasitaamu katonda
buli
lulimi
muggulu
ne ku nsi
kuvunnamira
Mukama
waffe Yesu
alina erinnya erisinga.